jalo mokgatlho o kgaratlhela ditshwanelo tsa batho Black Sash lona le ikuela gore madi a namolo a COVID-19 a okediwe ka jalo jaaka mokgatlho ono wa Black Sash gore le batla gore madi ano a namolo a COVID-19 a itsegeng jalo ka di-350 a tswelele go okediwa
who are currently in the system, but the whole land is completely gone. So, if one thing, but by the bank, have a direct, but by the bank, the system is able to can try the lockdown with the COVID-19. Hence, on a rabat to bar, but continue the event of the 350. The thing happy to hold. Constitution Yarona goes to 27. Here is a right, the whole create social assistance. If Mutu Orina, le rona re pala ke gore itlhokomele le bana ba rona mmuso o tshwatse a tseo tse dikgato tsa gore o bona gore e kgona yang gore rona di kgone go ithute le bana ba rona.
Ka jalo ntswa ke go ya ka lona madi ano a kokeletso a tlabe a tswa kae go tla go kgona jalo go samagana le boikuelo jwa lona.
Ga o ka re o enikele go sa sentle e ya ka gore batho ba a mmuso wa rona like go na le political will gobae ga go na le political will it is easier for gore bone ba kgone gore ba batle funding ya gore madi a kgone a oketsiwe a kgone go kgantse a leiwa batho anong e yaka gore government ya rona a o na le political will na
e fela ke potso e le goreng tota ebile ka mokgwa o e tlhalosang ka teng e santse e kare ya tlhaela ka mokgwa o e tlhalosang ka teng gore le lebele jalo mekgatlho ya sepolitiki jalo e fela madi ano a kokeletse gore ana e tla kgona go ka samagana le boikuelo ba e le gore le a bo dira gore e okediwe ebile mo ntlheng engwe gore gongwe ebile e nne le ruri
ka ba di political will funding ya gore madi a ka batleng a ka go ka kgonagala gore a nne teng ka lebakeng la gore bone gape bone ba mmuso ba kgonne gore ba fande di-businesses e se ba kgona gore ba fande di-businesses go tswa gore le batho ba grant ba ka kgona go ba oketse gore ba kgone ba wa kry-e madi a antile go be go fitlhe nako mo a tlo beiwang as a permanent ebe permanent e kry-we ke motho otlhe ga setse madi a le teng yanong ke ka gore re a extendiwe gore batho ba nne ba kry-a tšhelete ba nkebile e nne permanent.